بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا ناكسن رجيستي الكونا سودة وادة برامش اي مقالة بايدة بايدن كغيمان دونا وعنكو ايجي دونا برامش كان انت عنكو قدو جرنا سامين تا ابارتو اي كويا لتاي قوركا ياسيدو كلا حديس اي جران قوسس ابار در تودا يو كلا قوين mar labaad kulanti wanaagsan dhageystayaal aan ku bilaawnay waxa se jirta qoysas badan oo ay markay abaartu ay dhacday ay kala tageen waxaana dadkaasi ka mid ah dadkan oo aan wareysan la yeeshtay
leeyre daayirta qoysi qabarka
meegasan jirta
konton
san jirta taga
waxa arkay shaltabnani suu shaltab
be shaltabteen
wadim gaan soo tabay
markay inta qoto baasi anta qoyasi meeg shaltabteen
Billang.
Mere tante bila kaiste?
Wai le hes imbi.
Ilai wala kimbi.
Ha.
Ilai wala kimbi. Meko ti bila wala kimbi le amu jerti mushwal kala amase.
Kali mai shan tamni mai. Na dira wai le ingi bila amahin.
Main wal kala mai sat.
Me.
Me agono dali.
Talawi dali.
Todo mano wan.
Wan le mizan wan tu.
Me kodo mati.
Sed.
Me kinud.
Afar.
Afar tawan. Roga nanda.
Antun wala ingi roga beron wala injer.
Beron me kinjeram.
Lama.
beero he wala taaba ayana masmay sameeyaa
wala taaba haya
way ayalkii intii isku dhaajirto beero gena keen taaban meen ku tabteed
maayo bayin taaban in gurba weydii hay rooga
ama beerto gurmay ku laa
awaanu
emar kamay taaban iyo beerto injisha arad magdi ayay
rooga maay isku rooga
beerto injisha meen ku amay ayalkii ka dhanaad dhalli
waan hel ku waayaan
ama tiri ma ma tusaale geek ma amay
way ilaahay inbiyo aama haya maay
ayalkaan keen jira
haa wal ilaahay isbi taab soo faala aama haya
ma taaba yo
musun ka tab su fala yan ke beero anon kan su fala yan
be beer mli dial
ana beer magaw
yal ka mere beer se taba yan yal ka di beer ban lain as
ti aw sho
tang aw sho
su fala yan ama yan ka be gala yan han ya ama yan
tang aw sho taba yan aw sho beer ti tang taba yan ti yal ka gaada dol milikin ku si way
ne ni da su dalay mai o si awan
he
ma ne su dalay
me markaa su mas qabna dise
o be maga
shal tabni ba kare ya mai
shal tab tan oge
ismi li jaar yo jisu ga beer ti abaa inta abka soo faayay aamo haya
aad markan afaroon uga dalil lama adiga tilaman aw sho sidima
ha
saasana ko faa
saasa ha ma
ha haye ida ma
sidda ma magay faadama
faadama idin kimida
faadama hasan
bento koyti
lambulo deri
ente lo koyti
ente dad ku doon bay dhawaada hun gurul ku diibay id koytay far is ku diyay ha ka bahi
anta markeed qoyasi ay keele dareeray waayaal harta
harta ma biil ko in hartaga arlaadi baa ii furi
abaartan tidiida ka furay misqor
haa madi abaarta deedi
may keen furi markan
walla amawni abar baydo in gurili ku sheegay banway ana babur kul ma hayo naftay baydo min jeedo yar inta sanga ka qododay an inta isku huuge
sanga may dheere
sanga wal dul ku qodaa aad horan aragna
ee markaa taas meen qordo waytay nololan ka maray
ana aan ka nolada hee idan beerin tin gurmiyaalo
ee hartagan tii amari on tir roogan tan olon ka maarayaan ilaahinta nasi ka roogan ee kariimeen ku roowaj
mal aan koog korobo ma
may
wal aan hagood korobo ma tabartay ba madonganta aan oo ka tuugsado complete gurda ee id waliisido in furo
heeyda tamay ku helayt
heeyta duk hor wal mukanna geerda boonado qaris la ka qaada oo wal hun guri la kariyaa oo leen ha ka qaada ku halay
ha ku helay walaas
ha
hay iyaal ka tamay wadat
iyaal hadis inaga bidid kangnaas ka inaga ilam idiin huurti
haye sidida sai dalle dilan
ma yalla ma kale gab ogwi
shanga saas dalle
ha lama di si han dafe
si an ku tafti
ha
e lama da kale men wado itwa
wala kale men ogwi nyin mi da usubu samay doad hal ko deena an hang yar yar ha wido
e hang yar yone hang wi ay kin roat
an hang yar ka yin hong o oite do homel yo fidyan ka harayan o lin ku gaadane an yo bahar ko ku dhigday in gaweysidi
saasa jeele
ha
haye hata may jeelin olatiida intii harta kale si guursata in aad ilaa iyo ne harta gaasay kanaa soo
aan hortintii ku dheergaa harta baan fadaan in la i dheer jiib walaan guntada walaan aam isib harta gabul hata we lang googe harta hata weey
yada maasan
faadum ali
inda koyti
inaala
meega san jartaa
tumi soo
tumi
adaw
way ka gabe
me way furi
bela ka furi
geer
eh
geer بيرت
ميجا بير كروغ
سيد بلوت
سيد بلوت سيد بلوت مس سيد بلوت
سيد بلوت
سيد بلوت ميجا نغدلي
خبط كولاي خبط
خبط كولاي دلي هاي خبط كاسيتي ميك كوريايت
ولانهل ولانهل
ما بلا كفر يا تكم بكفر مكا بارت دي دم سكور
كور
كور كفر ما ميك كفر مركان
Yeah,
let's go. Lena, abarte, darte, and let's go. Lena, must see it as a seerte major.
Let's
go. Good American.
Good Gushi.
The Quaiti.
Hagarka.
The Quaiti.
The Lunga Lamabe.
I hear the American quest.
Well, I'll get on a book as well. But
may I go to other Shasiatka? May I go to the Quaiti? I kill the Dare Market and Tokoyasi.
That's it. Any lady shall get the pen of the Kromako as well.
Maga ula dan takala koy
lama
lamonuk
shanga oda is dusya se lamana ni wiz
shanga ko la shanga naga dalle
ha
shanto naga dalle awsho awkin wak
awku yo bay fure shak tabni subi se dia se lamana ni wiz
sitra men sidme
asiya mai tabartay bo barasan balagle ba ha
sididu su si ani wiina misan yerera
ha ni wiina si
sidi
ha
sidi wak
arla zeli jir
met samay arla met samay
emel ko le kwel da no hankay ban til rogi
ad hani kamen samay
hankay gori yang gure gere da garamel isi garame an gaaday
hatta hal sho may kamara di din ko ite
emay man kamana horba mani karkay mi argay to
ha
emay kamana hi on hay
harta kala tsugase inti gursa
he hadde hadde le ba dadai mugna may harta gursa
ha jeel harta
mi jeel
may dari
marte on tun kayda yo fure daranga yi fure jeela
ida masita
fure shay le dama mahmad ali re
anta koy so quraish
may ko koy hagarka
anta koyti
ala mido neegay son ku dhaxtiisa koy
ay inta kilo koy
ani hartiga ciyaal qas koyni
meega onagabta
afar ino gaga
hartaga wak
hartaga suun kam goon adigo duu lile in isu guure oo taway
may ka shal tabteen
isgaal
guure
guure
Hunguru.
Ha.
Hunguru saya umur kan.
Hunguru ni allah amai.
Ya waiten.
Ha.
Mai adu waiten usir datu make nuli hal sih sedau.
Eh, gua lawan garam le bilah ada dah.
Garam atas main Islam waiten.
Gua kalau tak ada malah show bahil le barangan.
Oh, kau tak bikin.
Awam bahai mai hai arai.
Ah.
Ifurai bahai.
Kafurai. Hati ya alka mege nuli kemarait.
Allah mu suwe dudi.
Adu mege kaisat.
Allah mu ilan jara.
Afar onuk sas kaisatam. Afar tu onuk sekalas alsho.
Alsho failin ya wal mukhala sun hang garama ge hak ada hina wal kalah dah al kun sete un hai sana malay.
Garama ngan takuelas.
Garama ga ham o bona unuk ga galai langke hak ada hadan ane hak ada hak si ada ema bona un hadat ke gamu.
Markila hukudu bona dah sete mege la kisha gaya sun allah mesra.
Ane kisha gaya hai malay.
Uli wahin hukudu jarna dege sial bramish kap la samin. Tabartu ay guurka ay ku yeelatay waxa ay imin ka aan fiirin doona dadka tan iyo inta ay dhacday abaartu ay aqal galeen waana kuwan qaar ka mid ah dadkaasi
muslimaa hasan
muslimaa ta koyti
agarka
nda koyti lam bulood aan turugma muslimaa markan ta koyasi gabadhay tahay mise way ka gabay
gabadhay
inda la ka guursaday
hadda la ila guursaday
meega bulood muslimaa bulood roos jacci
bulood la roos jacci bulood la roos jacci
bulan soo meedela karoosi korma ay ka roos yartagan taroge
aradey jar
aradey jar markan tu ko sunta ka roosay nagadi ma hadda farxada sidaa markii kooti united set yaani rajila reer kan tiisida sidaa masan tartaa shal tartaa jeela
deeda aan taa wajeela muslimaa hasan
muslimaa ta kooti
akarka
nda kooti lam bulood aan taroge ma muslimaa markan tu ko si gabadhay tahay mise way ka gabay
gabadhay
inda la ka guursaday
hadda la ila guursaday
meega bulood muslimaa bulood roos jacci
bulood la roos jacci bulood la roos jacci
bulan soo meedela karoosi korma ay karoos yartagan taroge
aradey jar
aradey jar markan tu ko sunta ka roosay nagadi ma hadda farxada sidaa markii kooti united set yaani rajila reer kan tiisida sidaa masan tartaa shal tartaa jeela
deeda aan taa wajeela
waana geynta dhageystayaal toddobaadka barnaamij waana toddobaadkii toddobaad waxaan ku fiirinaynaa saameynta abaartu ay ku yeelatay guurka waxa idan la socodsiinay aniga Sultan Bishaar Miyo Muqtar